Eternal beloved, this is when I would work loss. Your king, I got the message. I love her. Tazungumza nae bibi na babu wataridhia. Siku ya ndoa shera wiki mie kanzu na jambia. Tumeshinda vizingiti, wamea mtutishi. Maneno yenu chafu, yeye sabuni mie jiki. Mtasubiri mazishi, sisi bado tunaishi. Utamu wa walinazi, uule na parachichi. Ai mwali wangu, chikitu. Wendi wetunu yangu, chikitu. Mbeba siri zangu, chikitu. Mwenye tamu yangu, chikitu. Ai mama, chikitu. Tumetoka fara wetu, wache wange. Maneno ya msijari, peke, 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 peke.
I dedicate this song to you, baby. My heart is for you, baby. The most. Love is good, baby.
Rikupeo, rikupeo, midola. Arusha na Manyara, ama rikupeda. Rikupe fahari, rikupe dinari. Nikupe bari, samaki wa ishimbari. Roho zilo wapinda, wambie ugonile. Naga kiasi wangu, boy, 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 boy. Tumeruka vizingiti, wambea mtutishi. Utamu wa walinazi, utafune na ndizi. Aisi mama, asari yangu we. Aje mama mkwe, akupera zawadi. Ai mwali wangu, chikitu. Wendi wetunu yangu, chikitu. Mbeba siri zangu, chikitu. Wenye tamu yangu, chikitu. Ai mama, chikitu. Tumetoka far away, wache wange. Maneno ya usijali, chikitu. Peke, 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 pa, 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 pa.
Ndege ulo shikamani na vitu vyangu vya thamani. Ni Adamu ya ndoa wangu, ni mtoto na mama.
Cheke, 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 cheke tu. Cheke tu.
Yeah.
No power, your king.
Love is good, baby.